ukatenda sinu sakuniata bantu patakubia kalala baka mbita ingwa shina babana pata chabu nete sika wana tete meka tete ma ni wivu tu iya 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 o
Pepeta sogo, mwanga ya sasa
Wakifika mlangoni wanaleta shoko wasili baby ingilio
Teze wanteze Akodona Pita Shabani Mchalumbi
Doctor Rebus Hospital. Oh, Wandi Kanuti. Jojo Jumaine. Pika solo. This is Pepeta.
Sema no.